Banange nasomesa kino ekikwata ku ngoma ebbiri
tukusaba zitwongere
nga nanyikira era ne mbamatiza mu bujjuvu
tukusaba zitwongere
nga natambula era ne mbamatiza engoma zino
tukusaba zitwongere
wamadinda tandika lyoke mbabuulire we zisula
tukusaba zitwongere
wammengalo n'engoma lyoke mbatendeke mu bujjuvu
tukusaba zitwongere
sibalimbe engoma zino era nabazibajja abanyiikivu
tukusaba zitwongere
ate oba zirimu eggono era nabazikuba abasanyufu
tukusaba zitwongere
Mumakati yo jolaba, eyo no yefuge tone biri
Tukusaba zitwongere
Atazi nezi wondera, tuba jamba jo kuzifuna
Tukusaba zitwongere
Wachite muzikuta, atene mwonzi za mubyayita
Tukusaba zitwongere
Wamba saba omera, anti nebira bonna bifuna
Tukusaba zitwongere
Banange ngoma zino, era nabazi bajja batendeke
Tukusaba zitwongere
Sibalimbe ngoma zino, era nabazi bajja abanyiikivu
Tukusaba zitwongere
Wayagala okuzifuna, wandize wange kitisula Wayagalo kuziga, wanise wange kubulire Nata tewaliku, waliwo omugulu eyalitaiza Eyo yamanyi okuzikuba, era lwanazikuba tetwebaka Waliwo olwo yazikuba, alonaziriye bule zifediba Ate oba yazikuba, n'abaali ekitala ne bakuba Bannange yazikuba, n'abaali emitala ne bazina Nga tewali na kwebaka, bonebakira wange Kusaba zitwongere Kusaba zitwongere
Kusaba zitwongere
Kusaba zitwongere Kusaba zitwongere Kusaba zitwongere
Kusaba zitwongere
Banange ngoma zino Era nabazibajja abanyiikivu
Kusaba zitwongere
Iwe waliwo eyazikuba Bayagala zisengule we zisula
Kusaba zitwongere
Olinnya bw'oyanyiikira Bonna zisengule we zisula
Kusaba zitwongere
Iwe waliwo eyalina ennene Eyanyiikira eri gye yasikira
Kusaba zitwongere
Waliwo eyalina ennene Yasikira
Kusaba zitwongere
Olinnya bw'otya Jessica Bonna alina nnene naye vuga
Kusaba zitwongere
Namugamba naye ekola Naye eraba gisika n'ebbiri
Kusaba zitwongere
Era yagibatuka Kale ne ziwera muzavuga
Kusaba zitwongere
Bw'abamanyi okuzikuba Mukati bazikuba okukamala
Kusaba zitwongere
Neyali tennaziyiga Mukati bazikuba mbuzawera
Kusaba zitwongere
Ate oba zirimu eggono Era n'abazikuba basanyufu
Kusaba zitwongere
Maama zirimu eggono Watu abazikuba batendeke
Kusaba zitwongere
Lwaki tesiwoomesa Batiweze ziti engoma ezatu
Kusaba zitwongere
Bannange engoma zino Watu abazibajja abanyiikivu
Kusaba zitwongere
Wagiseto n'ebbiri Muzongere ate ku ngazi ennene
Kusaba zitwongere
Wagiseto n'ebbiri Muzongere ate ku ngazi ennene
Kusaba zitwongere
Olaba ne kalisiti Yazikuba eri mu lutobazi
Kusaba zitwongere
Ate oba sezizetuka Ebwozikubira ennaku esatu
Kusaba zitwongere
Mange tezisetuka Nebozikubira ennaku esatu
Kusaba zitwongere
Iwaliwo eyazikuba Ayagala azisengule we zisula
Kusaba zitwongere
Zamulemu okusengula Ezivaako obugumbu tezibona
Kusaba zitwongere
Sibalimbe ngoma zino Era nabazibajja abanyiikivu
Kusaba zitwongere
Wayagala okuziga Akulagirire gye zisula
Kusaba zitwongere
Wayagala okuziga Wandise wange kutendeke
Kusaba zitwongere
Ate tewalikubo Waliwo omukulu eyalitaiza Yamanyi okuzikuba Yalwana azikuba tetwebaka Waliwo olwo yazikuba Katonda azirye bule zifediba Ate oba yazikuba N'abaali emitala ne bazina Nga tewali na kwebaka Bonebakira wakazivuka Eri mu kiko nga zivuga N'ab'okulusozi nga bakuba Bannange engoma zino Watu akazibajja batendeke Kiko nga zivuga N'ab'okulusozi nga bakuba Wabulako olwo twazina Katonda ebiwato bitukutuke Katewali na kwebaka Bonebakira wakazivuka Waliwo be nnawulira Abaalina zino ezikaddiye Nga zonna ziyipaye Nga tezisesise tezivuga Naye ate bwe nnalabula Bazzaako omukono ne zivuga Nga lwaki teziwoomesa Nga ziribuze ziti engoma esatu Sibalimbe ngoma zino abazibajja abanyiikivu
Kusaba zitwongere
Bannange ngoma zino Era n'abazibajja abatendeke
Kusaba zitwongere
Ate oba zirimu eggono Era n'abazibajja abasanyufu
Kusaba zitwongere
Wayagala okuziyiga Akulagirire gye zisula
Kusaba zitwongere
Maama ojja kuzifuna Era ozibajjise nga ziwera
Kusaba zitwongere
Marimbe for Mazino, what you have at the Vajava, Niki, Marimbe for Mazino, you want to see her. I bet you have Muba Urida, you want to move on to Mujeneke, I bet you have Muba Urida, our boat was the Wesikola, Sikomasa Murida, our boat was the Kutipuna. Bandang is Mamazino, your master, your people.